Fresh Out from NigerRemix.com. We'll be right back.
abazongizwa ngenkani kungena intwana encane bayabuza ngoba bangizwa ungashiphingi benza dizzy awukaye nge-mic ibonise ntume nga ashike ngwarini nhlanganisa banga sabona phambili ukuthi nguya noba kuzombambela i-six okanye angitshela ufuna
from NigerRemix.com.